kachuka siye nzoli.
Race, what we're doing, yeah.
Got to know about Renzoli.
From the big time.
Got to know about Renzoli.
Violi andieko Eme mega bege janga pasika mondo Jaga la vibe Nenku venveko Gasa ulabe ya vya pusiku vya mondo Wasidi kaweko sa Bunido nyume Evi gambo tebi gula matakonko Ogumu nana siya togu aduze Kobitiwe winji tajag yako Omuave tigambo nebuti kusiyu wasidi ka
Toyogera vyota sobole
Une nakalimi ya jaitika sole Akalimi koka teke mchiso sonkole Wenku labi ni ngamba I don't know, I swear to
Toja kuta
Ngozi wali miwa
Toja kuta
Mabalevi ya fungula
Toja kuta
Zena wengkulabi ni ngamba I don't know, I swear to
Toja kuta
Ngozi wali miwa
Toja kuta
Chosu gacho kungula
Toja
Wade chile mweko na me Afiru atasula kumalalo Mazina gange nize solo me Baby ntela iko ningo mulalo The way you shake your big nga shi The number you de telling ya shi Mukada go kankanye video Maku wacho nyaku video Mkoye vyan pale kumpale Tuzine bade to bade Mkoye vyan pale kumpale Ngolina mkodo yonge na mbale kumpale Wengkulabi ni ngamba I don't know I sweat it
Toja kuta
Mbozi wali miwa
Toja kuta
Mabalevi ya fungula
Toja
Zena wengkulabi ni ngamba Nachuka siye nzoli Katina bawe nzoli Nachuka siye nzoli Muna toja kuliamboli Echigamba nebo chikusiwa sileka
Toyo gela biota sobole
One nakalimi ya jaitika sole Akalimi koka teke mchiso sonkole Wengkulabi ni ngamba I don't know I swear to
Toja kuta
Mbozi wali miwa
Toja kuta
Mabalevi ya fungula
Toja
Zena wengkulabi ni ngamba I don't know I swear to
Toja kuta
Mbozi wali miwa
Toja kuta
Chosu gacho kungula
Toja
You got a big good pump it up Wawuli rinkala matampi top
But you get a timutin pump it Tole muapita buon pump it up
Toja kuta
You're a dream baby Hey The blood goes.
What's your race, but we do it.
Yeah.